Uthini bathini bona athini usange imali 2000 gona isngeva buya singenani imali uthini bathini bona athini usange imali athini usange imali athini athini ufraza imali itheswa alkesi boza kapeti ukhalo moya andinike ndaqala za sapa le mali sana ndakuzapa ninike lo mntana rhata le sibani indwana sikubaleka nakushota life ndanga kafuni ndimdlale kodwa udlala ngemali but I want to say I don't give a fuck umntana noba ungavaya ndigcwale the way it fresh take a mali where's it bitch I choose say it bitch I choose bitch I choose Buza lo mbuzo uthini wena babethi thatha le nto ayinabungozi
ingozi
se ufana nosithume emaweni ngale weyi thatha imali
thatha igazi igazi
andigcwale bhozo uthini bathini bona athini usange imali 2000 gona isngeva buya singenani imali uthini bathini bona athini usange imali athini usange imali athini
bathini basaya ngemali kwamna ndiphanda le mali booking a hit in the business esithi my nigga ndiphanda izaka ndithatha imethi yalambatha I swear my nigga soze ndingathwaki ndandithuleben ndenza impundu zomntu ngoba gcwele ukuba ndimpatha bandibiza julias malema ndiqonda isikala amajitana lai andafosanothukeza mlidi nemapepa gwandi my nigga uzogwala ndiphethe ibeki legolide ndiyakumba my nigga asoze ndancama bathini basaya ngemali kodwa la majita onqini uyophanda Shang your mind, but take your mind, your mind, but take your body.